Tunapiga asante sababu tunajua tunakutana hapa kwa neema yako ya pekee.
For we ask you to anoint this meeting.
Tunakuomba upakae mafuta mkutano ya leo.
We pray for special and peculiar anointing upon our gathering tonight.
Tunaomba utubariki kwa magharibi ya leo.
Anoint us, Lord, with the capacity to hear your word.
Utupatie mafuta ya kutupatia uwezo ya kusikiliza neno la Mungu.
Anoint us with the capacity to release your word.
Utupatie uwezo ya kuweza kutoa neno lako.
Let the entrance of your word give light tonight.
Na neno lako kuingia hapa ilete mwangaza magharibi ya leo.
Let the entrance of your word break yokes tonight.
Wache neno lako ivunje mizigo magharibi ya leo.
Lord, let the truth set your people free tonight.
Wache ukweli ipatie watoto wako uhuru magharibi ya leo.
Let the word bring healing to us tonight.
Ituletee uponyaji magharibi ya leo.
Let it bring change in our character tonight.
Ilete mabadiliko ndani yetu.
Let it bring strength in our inward man tonight.
Ilete nguvu ndani yetu.
Let your purpose be accomplished tonight as we receive your
word. Wache biti yako itimizike magharibi ya leo.
We come against the cold brains of the enemy tonight.
Tunakuja kumfukuza adui magharibi ya leo.
The word says, in this mountain the covenant shall be destroyed.
Biblia nasema kwa hii kilima hiyo maagano na shetani itaharibika.
And so let the covenant be destroyed tonight.
Wache agano na adui iharibike katika magharibi ya leo.
With open faces we might behold your glory tonight.
Amen. Na tuone neema yako magharibi ya leo.
Let the chain be broken tonight.
Wache mashani ikatike magharibi ya leo.
Let your people be set free tonight.
Wache watoto wako wapate nguvu magharibi ya leo.
In the name of Jesus.
Katika jina la Yesu.
Give us understanding tonight.
Utupatie ukilivu magharibi.
Anoint us with the spirit of wisdom tonight.
Utupatie mafuta ya kutupatia hekima magharibi.
The spirit of revelation tonight.
Utupatie roho ya ufunuo magharibi.
The spirit of understanding tonight.
Utupatie roho ya usikilivu magharibi.
That we are able to capture what is in your heart tonight.
Tukue na uwezo wa kukamata hiyo natoka kwako.
Thank you, Lord.
Asante Bwana.
In Jesus' name. Asante Bwana.
Alright. We thank God for giving us the opportunity to be here.
We are thankful for kutupatia wakati ya kuwa hapa.
We were here a few years ago.
Tulikuwa tena hapa miaka fulani imepita.
About 5 years ago.
Kuna pita karibu miaka
3 years.
No, Goma. No, that's 5 years ago. And we thank God for making it possible for us to come back again.
Na tunapiga asante kwa kutupatia namna ya kufika tena.
And we can sense that there is something special about Goma.
Na tunasikia kama kunakuwa kitu moja iko special kuangalia mwingine wa Goma.
And we are so excited to see so many new faces. We are excited to see so many new faces.
Na tunasikia furaha sana kwa kuona mauso nipya.
And old faces also.
Na sura za zamani.
And you know, it's exciting that we're going to have some time to spend together.
Na inaonyesha kama tutapata wakati fulani ya kupitisha pamoja.
So that's one day with God is so much time.
Siku moja kwa Bwana iko wakati.
One day is like 1,000 years. And 1,000 years is like one day before God.
Yeye anasema kama siku moja iko kama siku 1,000 na siku 1,000 iko kama vile siku moja kwa Bwana.
And what I believe God has for us is something that will help us at this time.
Na naamini ya kuwa yenye Bwana iko nayo kwa ajili yetu itakuwa kitu moja itatusaidia sana.
Because we don't have time.
Kwa sababu hatuna wakati mwingi.
Because there is a destruction coming upon the earth.
Kunakuwa uharibifu iko na kuja duniani.
It's like when you are living in Goma, you know that there's destruction around you. You see the volcanoes.
Ni kama vile wakati unapoishi hapa Goma, unajua kama kuna kitu fulani inaweza kuharibu mjini, unaona volcano iko
hapa. I know anytime.
Na unajua wakati yote
something may happen.
Kitu fulani inaweza kufika.
That will bring destruction and death.
Ya kuleta kuharibu.
So also when we see in the spirit.
Na wakati tunaona hivi kwa kiroho.
When we look at the spirit, we see destruction and danger.
Wakati tunaangalia kwa kiroho tunaona uharibifu na hatari iko mbele.
And the sadness is that the church is not prepared.
Na kitu ngambo mbaya ya hiyo yote ni kuona kama kanisa haitayarishwa.
The people of God are not prepared for what is coming.
Watoto wa Mungu hawatayarishwe kwa kitu inayokuwa itakuwa.
And so I believe God has brought us here to be prepared.
Nafikiria Mungu ametutia hapa kusudi tujitayarishe.
I believe God is going to give us weapons that will enable us to fight the enemy and to overcome.
Nafikiria Mungu anataka kutupatia mabunduki itakayotusaidia kupiganisha adui.
Because God expects us to overcome in our situation.
Sababu Bwana anachungulia sisi tuwine vita.
Without wasting much time, I would like to read from Genesis chapter 6. This is a scripture, Genesis 6, 7 and 8, that have been on my heart for some time now. Today we are just going to look at verse 1. And we will try to go into the word of God. Because the word of God has dimensions. You know, every word of God that comes to you in different levels. Because you as an individual, you also have different levels in you.
Kwa sababu hata wewe kama vile mtu unakuwa na vipindi mbalimbali ndani mwako.
Jesus asked them a question, who do you say that
Jesus
I am?
Aliuliza kaulizo akasema, ninyi munasema niko nani?
At another time he asked them, who do men say that I am?
Na aliuliza watu wanasema mimi niko nani?
So can I ask us a question? Can I ask you a question?
Na mimi naweza kuuliza ulizo.
Who do you say you are?
Nani wewe unasema wewe uko? Uko nani wewe?
Amen. Do you have the answer?
Uko na jibu?
You may say you are from Congo.
Unaweza sema uko Kongomani?
Or from somewhere else, Nigeria, Uganda, or
Ama Nigeria, Ama Uganda.
Or from Sierra Leone, Salon.
Ama Sierra Leone.
That's a very wrong answer.
Na ile ni jibu moja.
And maybe at the end of this week, you will see who you are.
Sasa zingine kwa kusema tufike mwisho wa hii posho utaona huko nani.
Because you have not really started the journey until you know who you are.
Kwa sababu hauanza safari mpaka wakati utajua wewe ni nani.
When you identify yourself,
wakati unajijua peke yako,
then you will begin the journey.
Ndio hapo utaanza safari yako.
You know, the prodigal son,
huyu mwana mpotevu,
didn't know who he was.
Hakukuwa anajua alikuwa nani.
And one day,
na siku moja,
he said, I will arise.
Na akasema nitasimama.
And I will go back to my father.
Na nitarudia kwa baba yangu.
Because that was the time he identified who he was.
Kwa sababu hiyo ndio wakati alijua iko nani.
That he had a father.
Na alikuwa na baba.
And that he ought to be in his father's house.
Na anajua kama alipashwa kuwa ndani ya nyumba ya babake.
Doing the will of his father.
Akifanya mapenzi ya baba.
You know, so Genesis chapter 6:1.
Genesis chapter 6:1.
The first verse says, and it came to pass when men began to multiply on the face of the earth, and the daughters of men and daughters were born unto them. Read verse 1, read.
Ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni kwa nchi, na wana wana na wana wa kike walizaliwa kwao.
Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les fils et que les filles leur furent nés.
So let's go back again to read the first part of that verse. It says,
wache turudilie tena na tusome hiyo kipindi ya kwanza.
And it came to pass when men began to multiply on the face of the earth.
Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre.
You know, so that is what I want us to examine.
Ile ndio mimi napenda tuangalie zaidi.
Man on the earth.
Mtu duniani.
And this man is multiplying.
Na hao watu wanajizaza.
So the question you want to ask yourself is, is there somewhere in the scriptures where you find this kind of thing?
Na kitu moja, ulizo moja unaweza kujiuliza.
Is there a place where that talks about multiplying?
Eske unajua fasi ndani ya Biblia inaongelea mambo ya kujizaa, kukua mingi?
And somebody says that in the Bible there are some principles that you see in the Bible.
Na ndani ya Biblia kuna kuwa maprincipe fulani yenye unaona ndani ya Biblia.
And one of those principles is that the first governs the end.
Na principe moja nasema la fin d'une chose vaut mieux que son commencement.
The first time something is mentioned determines the end. The first time something is mentioned in the Bible is what determines what is going to happen to that thing at the end.
Na ndio hiyo kitu itafika kumwisho.
So you have the beginning and the end.
Alafu unakuwa na mwanzo na unakuwa na mwisho.
So we are seeing something in the middle.
Tunaona kitu moja katikati.
That men were multiplying on the earth.
Inakuwa watu walikuwa wanakuwa wengi hapa duniani.
But to properly understand you have to go to the beginning.
Kwa kusikia mzuri lazima uende kumwanzo.
Then you can see the end.
Na ndio unaweza ona mwisho.
Amen.
Amen.
So if you want to go to the beginning, you will see that in Genesis chapter 1, verse 26, God said to man, to Adam, multiply, be fruitful, and multiply, and have dominion over the earth.
Ukataka kuangalia kumwanzo, utaona huko ndani ya buku ya Genesis, Mungu alimwambia Adam, yakuwa muzaane na mkuwe wengi.
So, in the beginning, God had a design, a program, a plan.
Tangu mwanzo Mungu alikuwa na mpango.
For man.
Kwa mtu.
And he said to this man, multiply.
Na akaambia huyu mtu ujizae.
And have dominion.
Na mutawali.
So I want you to note those things because we are going to come back to them. He said to man, multiply.
Nataka uandike hiyo kitu kwa sababu tutaelewa.
And have dominion.
Alimwambia mtu mujizae na mutawali.
So if man is multiplying,
kama watu wanazalana,
and is not having dominion,
na hawatawali,
then that man has failed.
Ni kusema huyo mtu ameanguka.
You understand? So God says multiply and have dominion.
Mungu anasema muzalane na mutawali.
So if man multiplies but doesn't have dominion, then he has failed.
Kama watu wanakuwa wengi na hawatawale, ni kusema wameanguka.
So we are going to look at man. We are going to say who is man.
Tutaangalia na kujua mtu ni nani.
Because we ask ourselves the question, who are you?
Kwa sababu tumejiuliza ulizo, uko nani?
Because you have to know who you are.
Lazima ujue uko nani.
To understand how you can multiply.
Kwa kujua namna gani unaweza kuzaa.
Then to understand how you are going to have dominion.
Na kujua namna gani unaweza kukua na utawala.
Over what are you going to have dominion? Where would you exercise your dominion?
Utatawala fasi gani?
Okay. So those are the three things that God is looking at.
Na hiyo ni vitu vitatu hiyo Bwana anatuangalia.
Who are you?
Uko nani?
God says you should multiply.
Na Bwana anasema uwe mingi.
And then number three, God said, you should have dominion. Over what should you have dominion?
Utatawala kwa nini?
Okay, can I, so let's just look at one example of dominion. Just help us. Now, if we look at Proverbs 16:32.
Proverbs 16:32.
It says, "He that is slow to anger is better than the mighty. And he that has dominion or ruleth his spirit than he that conquers or rules over a city." Okay. Okay, so let's look at one more example, then we will go back to Genesis. Let's look at chapter 25 of Proverbs. Remember, we're talking about having dominion. We are trying to understand in God's mind what it means to have dominion.
Na tutaangalia kufatana na masikio ya Mungu kutawala ni nini.
Is he that has no rule over his own spirit is like a city that is broken down without walls. 28. The last verse.
Proverbs 25, verse 17.
Okay, yes, yes. Can you go? Okay. So I read again. Say Proverbs
25:28.
He that has no rule over his own spirit is like a city that is broken down and without walls.
Comme une ville forcée sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. T'as connu ce mot soi?
C'est avant la royauté, l'enfant au monde qui voulu au gomolewa aussi on a autant.
Okay. So when you look at the two scriptures,
wakati unaangalia hii nyandiko mbili,
you begin to understand what God means by dominion.
Unaanza kusikia Mungu anataka sema nini kufatana na kutawala.
Okay. So let's go back to Genesis 6.
Tutarudia kwa Genesis 6.
And yeah, he's saying that men began to multiply in the face of the earth.
Hapa inasema watu wakaanza kukua wengi duniani.
Okay, so let's start from the beginning. So who is this man?
Na kwa kuanzia mwanzo, mtu huyu ni nani?
That multiplied on the earth.
Na anaanza kuzalana duniani.
Okay. Now to understand more about this man that is multiplying,
kwa kusikia vizuri kufatana na huyu mtu anazalana,
look at verse 5 of that Genesis 6.
Uangalie mstari wa 5 wa hii verse ya chapter 6.
And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually, and he repented the Lord that he had made man on the earth, and he grieved him at his heart. And God said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both man and beast and the creeping thing and the fowls of the air, for he repented me that I have made them. But Noah found grace in the eyes of the Lord.
Genesis 5 à 8. L'Éternel dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur s'est porté chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits.
Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni mbaya tu siku zote. Bwana akadhaili kwa kuwa amemfanya mwanadamu duniani, akahuzunika moyo. Bwana akasema, nitamfutilia mbali mwanadamu niliyemuumba usoni pa nchi, mwanadamu na mnyama na kitambaacho na ndege wa angani, kwa maana nadhari na ya kwamba nimewafanya. Lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Amen.
So this scripture is telling us that this man that God created,
Niandiko natueleza kama huyu mtu mwenye Mungu aliumba,
had failed,
alianguka.
There was a problem with it.
Kulikuwa shida.
There was a problem with this man.
Kulikuwa shida na huyu mtu.
The man was not fulfilling God's will.
Mtu hakukuwa anatimiza mapenzi ya Bwana.
When God thinks of this man,
wakati Mungu anafikiria huyu mtu,
his heart is sorrowful. He is not happy.
Hafuraji.
Because if you look at Genesis chapter 1,
kwa sababu ukaangalia Genesis chapter 1,
when he created the first man,
wakati aliumba mtu wa kwanza,
he says God saw that it was good.
Biblia inasema kama Mungu akasema kama ilikuwa vizuri.
After God created Adam, he said it was good.
Mungu akisha kumuumba Adam akasema iko mzuri.
But how is it that God is seeing something that was wrong and said, I will destroy it?
Kwa sababu gani Mungu amekuja ona kama kuna kuwa kitu kibaya na anasema ataharibu?
So we see that God's, and you have to understand,
lazima usikie,
that God has a plan.
Lazima usikie kama Mungu ana mpango.
And if man does not meet up to that standard,
na kama mtu hafikilie kwa hiyo mpango,
then God cannot protect that man.
Mungu hawezi kumukinga huyo mtu.
So at the beginning God said, I will create a man.
Kumwanzo Mungu alisema nitaumba mtu,
and this man will have dominion.
Na huyo mtu atakuwa na utawalaji.
But we see another man not having dominion.
Na kuna kuwa mtu mwingine tunaona hapa hana kutawala.
He says that this man, the only thing he was doing was that his thoughts was only evil continually. He was bringing forth wickedness.
Na hii tunaona huyu mtu mafikiri yake ilikuwa inaendelea tu kungambo ya mambo mbaya.
So it takes us back to what we were saying before.
Inaturudisha kwenye tulikuwa tunaongelea mbele.
To understand
kwa kusikia,
what is man,
mtu ni nani,
and who are you,
na wewe ni nani.
So which kind of man are you?
Uko mtu wa nafsi gani?
Are you the man according to the original plan God has?
Uko mtu kufatana na mpango ya mwanzo ya Mungu?
Because this man was a man that was bringing pleasure to God.
Kwa sababu huyu mtu ndio alikuwa analetea Mungu furaha.
Or are you a man that is being created after this other second man that when God looks at, God is very angry. God is not pleased with him.
Uko hali ya huyu mtu mwenye kama Mungu anamwangalia, Mungu anasikia hasira.
So that means that there are different types of man.
Ni kusema kuna kuwa atua mbalimbali ya mtu.
There are different types of man.
Kunakuwa mutu watu mbalimbali.
Now, when we go to 1 Corinthians chapter 15,
wakati tunaenda ku 1 Corinthians verse 15,
we see the same principle being discussed.
Tunaona hiyo hiyo principle zinaongelea.
Well, before we get to that, you know, you may want to remind yourself, how did God create man?
Baada tuende huko, lazima ukumbuke kwanza wewe peke yako namna gani Mungu aliumba mtu.
God created man to have different levels.
Mungu aliumba mtu kusudi akue na vipindi mbalimbali.
There are different parts that make up a man.
Kuna kwa vipindi mbalimbali ndani ya mtu.
And as the word of God is coming to you,
na wakati neno la Mungu linakuja kwako,
the word you are hearing is also coming at different levels.
Na neno unalosikia inakuja kwa vipindi mbalimbali.
To meet the need of this man that has different natures.
Kwa kukutana hiyo hamu inakuwa ndani ya huyo mtu anakuwa na nafsi mbalimbali.
So the Bible says that God took the earth.
Biblia inasema Mungu alikamata bulongo.
He took the physical earth.
Alikamata bulongo ya bulongo.
And he molded it.
Akaitengeneza.
And then he breathed into that body.
Na akaitumia pumzi.
And the Bible says it was the breath of life.
Na Biblia inasema kama ilikuwa pumzi ya maisha.
If you look at other scriptures, the Bible says God poured himself into man.
Na kama unaangalia miandiko ingine, Biblia inasema Mungu akajiingiza peke yake ndani ya mtu.
So you can say a river began to flow into man, don't you understand?
Kusema maji ya mtoni inaanza kushuka ndani ya mtu.
So there was something that was coming from God into that man.
Kulikuwa kitu fulani ilikuwa inatoka ndani ya Mungu inaingia ndani ya mtu.
So the man was not just body.
Mtu hakukuwa tu mwili.
But there was a spirit, there was an inner man.
Lakini kulikuwa roho, kulikuwa kitu fulani.
There was a spiritual dimension of man.
Ulikuwa hiyo hatua ya kiroho ndani ya mtu.
Okay. So, and the Bible said that man became a living soul.
Na Biblia inasema mtu akakuwa moyo yenye kuishi.
So, when you look at the man,
wakati unaona mtu,
you're not just seeing body.
Usione